yande joyna wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni partiji ɗi gala baguere noonni ɓe ƴami noonni pottal waɗi pottal gal do waɗa mana mum kan woni bindol inɗe ɓiɓɓe leydi men Niger gonɓe leyɗe yaasi noonni dow talkuru mawnu du wote noonni gaɗa mum do fa hankasen ɗu ƴewtini do ko ƴewata bonon daji diyam ko wonno natana himɓe waɗini hannden subbana noonni jo wuro hano lamorde noonni holli wiide hano himɓeɓe diyam ɗan ñaami no wonno domi gomnati leydi men Niger walla ɓe. Yewtere men pindinol hannden yeccata ko nani dow ko ƴewata nokkure heere singane noonni ɗum ɗo gandurwiɗirde e ñaw coronavirus nder leydi men Niger di noonni waɗi lokotorojo mawɗo Dalil Mamman Aji noonni hoorejo lokotoroɓe ɓe duniyaru ɓangguere Niger o fantini jaadimin noonni no fi o wontiri. Sayni tokkomin on nanan piltol ha laayi nder kibaruji men. Ƴamolgol parti politique noonni ɓe gala baguere noon naafili e noonni ɓe gaɗi pottal jawgal caka maɓɓe e CNDP genga nder gallu ñamey ɓe kaali dow laabi kewɗi noonni hano dow talkuru mawnu hawjinu e filla limol inɗe himɓe noonni ɗum ƴewtine gaɗa mum do fa hankasen bindol inɗe himɓe gomɓe leyɗe yaasi noonni ɓiɓɓe leydi men Niger. Wakkati on ɗon ni Lawali Mato Nasiru hoorejo parti mo CR2N noonni zamani o fantini no fi on wontiri Rukayi Abdourahmane Kane o yewtidi.
Nder hawrine amin nde ni min kaldi ɗo kulle kewɗe, amma filla tawaɓe leyɗe yaasi gaɗane carte wotemo jamani on ko watta ɓe naata cuɓakiji ɗin. Ɗum kay ni andaka ɗum waɗetena ɗum waɗatake, gam arande ni ɗum wi'ana illa ñaw coronavirus e raɓu mum uytiri. To seni waɗan golloɓe mum jaha bindowa wonɓe yaasin gam ɓe gaɗane carte wotemo jamani on. Minen giɗe amin yaha windowaɓe faɓe gaɗane carte wote o hande e ɗum waɗo, gam sembe raɓu ñaw coronavirus guni uytiri naabi en heli nder leyɗe ɗuɗɗe. Har ko darata fa hannden kokkitol gomnati talkur cuɓaki mawnu du inɗe himɓe goni hemu fa ƴewtine, ɓe mbi'i to watta jeɗɗire fuu tawan ɓe lildi gomnati, amma minen min mbi'i ƴewtinaki kin artagina ɗo kay ɓe jaɓi min potti dow majjum. Har ko darata keɓol joɗorɗe ɗen du, min mbi'i ko watta démocraci leydi Niger waɗa sembe ni woni ɓe acca ɓurɗo jama'are on kokke joɗorgal.
Batu waɗama hannde subana Adiji ko ƴaaɗi gallure Genève noonni sappo ɗiɗi lewru ottu fuu ɓiɓɓe barkina ñalaande nden to ɓe juulatane dow ardangal hana hooreɓe jinganoɓe ɓiɓɓe Adama noonni ɓe leyɗe duniyaru. Romarika Ferraro gooto nder hooreɓe comité on ɓangguere Croix Rouge noonni Niger fantini no fi on wontiri e mana gidal maɓɓe gal noonni ɗe haalaji ɗiɓe joɗɗini noonni to pottal maɓɓe gal noonni gam ɗoytango laabi kawjiɗi e hakkeji ɓiɓɓe Adama. Nani ko o fantini jaadimin Olivier.
L'anniversaire des conventions de Genève
wadde julɗe ndeɗo ñalande e dow fi aadiji ko waɗata ene Genève, hun noon ko wodi sembe sanne yaade e pelle faabatoɓe daaro faabede e waɗoɓe yurmeneji ley duniyaru. Laabi nayi woni ko joƴƴina dow majjum durwande e renugol himɓe laatiɓe heeɓi saɗana majji har konuji ɗum du konno joƴƴina kana e ɗum hitan ujunere temedde 1994 ka non woni fa warde hannde e ɗum woni ɗum gollam e dow jamanu on wontiri e dow fi ko darto konuji e massibaji ko tawa e muɗum. Hannden jonde waɗande nde e jiidal ngal wonnana e dow wadde yewtereji e ƴewtinade kulle ɗen endan noyi wontiri e dow fi ko darto ballagaji e yurmendeji kañum hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe e nder duniyaru e tokkitade kulle ɗen endan no gorri hannde ni heɓa yaadu yeeso waɗa.
Des adaptations et des développements.
Himɓe arrondissement Diopo mo galluñumay no nder saɗarma diyan ko natani ɓe nder ɓaale e geseje maɓɓe fi gadduɗo murseleji kulle kewɗe ɗum do Allah e diyam maayo kewɗan noonni. To jowurojo lamorde o wi on noon himɓe ɓe diyan ɗan ñaami no domi gomnati walla ɓe. Nani ko o fantini jaadimin Olivier noonni koye nuga hamma
ndiyam waɗani min bonande se gonga cuuɗi kay ko sami ley lamode min anda kero muɗum fa handu minen kam min gala guese gon sana palaji ɗi ɗiɗo fuu ndiyam taggi ɗum fuu ñoƴƴini wallay maroje kam min gala ɗum min gala palodi ka minen awanoɗi waɗay di awa kano anni an wodi tindo ka fuu yo wala ki dum ko fuu leedi an dum woni hande ka illa kenga wadi yodi min dar no leedi am dam bonanda ka wadi gam tenedde suudu mun sami jay hota to goddo ko fukko maane nyiba tendere damgal suudu mudum ko fukko di an naati le wuro tagaado fuu tayni di an dam beba le wuro maado ayulata burtinaada nokku da dillata gam se julu da fuu do wuro goddo non laamabe wala goota kay fi labi wala buubi ma fu poton poton non te di an naati dum saydi warani hoori mudum goddo fu dillinta dum don
on ketne ke pantinol gol jowuro lamorde fantinnoni lamdo waddu hoyirna mun de lawol gotol golni dow fi bonon daaji ko diyele cakkitiri di wadi de leddi ni sherdi ciagal himbe gombe dane mayo fi bondo odo accay kaliji to demal hando ciedu wadete nonni dum wadi ni diyan dan natani be nyami fu ga himbe keba fama wadi jadimi Hawa Usman o yewtidi he SG de fedde mabbe de nonni dum do o fantini no fi o wonti to wakkati on doni o wi himbe gatta hilnare ngada mun do fa hankase o wati dane e himbe ballobe nanga
demal kaliji dudal mun fu dane diyan wadete nader gurul handen du ko mayo go heewi sey go nyami ko rema takkol maggo fu digiol gol kanni wonno caka kaliji di bangeje den e mayo gon handen du diyele de buri sembe digiol gol faade naati ide nyama bangeje den arande ni ko dungu nata min gadi pirtol koe min bi'i jon en ruggaji e kaliji fu tawadi kerol to diyam wawi nyamude de waji fu min bi'i to awu na ciryo andeno gada ko hisina demri mabbe wakati diyele den puddi nyamude no kuje sai min jehi min daroy no wonno wada e ko hani wadede min jehi de redu leydi min jehi fatawa e zendere joni ni min gatti dane yaade e pelle balliroje kamfu e gomnati ko watta be bonondaji di kewti fu balliri
diyam mayo go wakati dungu no hewa fa no wada bonondaji no nata der geseje e bale himbe no wawi waddugo leddi di no wawi waddango leddi din nafaka gon deni dan renama no wodiri may nasara ibrahim gonduto andal do fi diyele o fantini jadi moktar hamadu labi di handi tokke e no dun handu hawjiri nani ko hali
quand on prend le système hydrologique
den dari ni filla diyele to baade hikka de andan pete e beeli leydi niger diyele to baade den to toba fu no godi to ila gara kawra do der hirnange leydi niger dum der mayo ni de cakititto ko de jaha de nato teku takkol leydi nigeria to cedu sedi du sey mayo gon tadja nokku nokku himbe bi'a ko diyan wala den ne ko hani woni gomnati durwa nyiba nokkuje to diyele de bawte joge dese faace mayo godu leedo kewde kawtaangu hana leydi niger misali gomnati no hani nyiba barazuji ko jogoto diyan dan faacedu nata sai himbe gollira
ise autant ou anana pas assez
yago sedda rafineral no buytoto chaka durobe heremobe der departement mo dogonduci region doso no kuje didi to diyan dan ko bisaje jarnete nonni no sini nyibede dun do gan hisa fitinaji natoji chaka mabbe nonni e jaajol hado durobe nonni der ko yaawi far hore hudoden dun wadi jaadimin Abdulaziz Dayuma o yewtidi e magudani alfa hore jonon do fi hano komiti hawjine e filla hano gurti e ko nandi e mun
dans le département du
Nder département du ci filla nyalande jofol gesen de min kawri wakati gon se min jami durobe be gam dume wadi koybe ngatta dabbaji mabbe le gese illude jofaka mbita namina rafi ndiamno hor sadorma wawtu fu be kalantami min kebi wadde pompage ndiam ko dabbaji njardata lemu nder wuro frengeme illi jondo forage ndiam gon wadama denne pompage ndiam o nonafa nimbe wuro tawabe filagu frengeme modi be keboyta sadorma farrafi ndiyam onde Allah jabi fa hande min gadi forage ndiyam gom le wuro farke nder komi mo dankasari jonkay dum ummata kona pompage wuji ndiyam to dabbaji njarta joynoni ko tawale departement moduchi miden mi jadu dum don no buitan chadale rafi ndiyam ko durobe mboytorto sato fudum
les éleveurs
hokka sembe sai kosam inna ka woni ko horebe kawjibe e filla cellal bibbe leydi watti yeso no horejo kawjido e filla nemaaji nyiboji balli o wi no wodi tindinoje gadane himbe ko watta be muina cokalo mabbe illa dinki fa yotto lebbi jeego kosam inna tantan nani ko Madan Jallo Hamsatu Jakite o fantini Salamatu Kadiri.
Edun jewo himɓe fuu horeɓe jogiɓe dabareji e inderaɓe sukaɓe e hokkuɓe habaruji. Himɓe fuu ɗum ƴewatu. Ɗum saabi hannden dan min noddi hokkuɓe habaruji wonɓe e jonɗe ko'e mu'en eɓe gonnati e windoɓe habaruji ngam min kalanaɓe komin gonna min gaɗa. Sabu kamɓe wawu yawude haalaji amin to woɗɗi. Min famminaɓe du komin goni no min gaɗa ɗum. Dow duuɓi tati ɗum woni e ɗum golli. Ɓe keɓa kamɓe hokkuɓe habaruji ɓe e ɓalla min e dow komin gonni no min gaɗa fella muyningol suka muɗum tawi hokkaymo diyam.
Vous êtes à faire la promotion de l'allaitement maternel sans eau.
Hitande fuu sukaɓe école ñoñuɓe tawaɓe nder région ji jeetati ɗi leydi Niger. No fotta der gallu ñomey ngay yarugo sigila mabbe mo indira hanu tour excellence nonni ko fudda kenga nonni be gaddataana jeddide ibe be dane andal ibe kolli no kuje gon nonni ko company ji dun do ko wattani be keba andal ñeñugal be ciryo ko e mabbe faawoda gollawol kan woni lawol Batu Jober nonni nani ko ardido sigila o Rabi Arzika o fantini Jadimin Olivier
le tour d'excellence
comme iniri tour d'excellence der Francire sigila no mo men cinni hakko darata cambindino cingor gollirde na bi en company hore nabbo hikko woni lawol ame jobo ko jangirde university cinga der joñigi red led ni jardu on wallira jangobe be andodira baduni ko e jeyaka der cakantraaji gotere ko wadi sigila o singani woni firtudo ko e tukabe jangobe be anna ko e gada jangu ko nefata e nafaleedi handendu de endari waltar moneno gami iko hokkudu suka ummatore jangobe lawo nato de sigila ame o na sambin dinabe e tintinkino be janga e luggin dina ande mabbe denne to am be dari heba
déjà gagné
min natan der yewtere men pindinol gan nangango gomnati leydi Niger do durwi diggo e nyaw coronavirus wadi fedde lokotorobe duniya singi nokkure kon do der gallu nyemay don do gan ko wattani hana tawrabe e nyaw coronavirus nonni be nyawte ngada mon do fa hanka sen teddirka mabbe hoje noy golle nokkure heyrede woni no yada dalil mamman aji horejo lokotorobe duniya bangire leydi Niger fantini Jadimi Rukayetu Abdurrahman
pour ce qui est du cas
do kondarto leydi Niger e do coronavirus o hautade e ministere hawjire cellal bibbe adama min jojjini nokkure to nyawbe coronavirus warto sawrade do konna tawda sembe ko watto leci chapande joy min koji nyawbe chapande taton be min chawrdo amin do endam der mabbe noga en jetto be na fudadi mo min ji nyangu satti e mudum min bitinira dum hôpital de référence
des raisons de suivi rapproché
nokure modon de MSF joini ada wawa halnu deme noy gollal mayege wonna wadirana
un centre qu'on gère en
nokure enda e do ballag hôpital Amir Boubacar Diallo gollobe hemre chapane joy wonna gollodan endan nyande futu konnan gollangal don wada arande fu min kali sifa hono nyawbe hebe hani wadde don endan fa sawro ganyawbe latibe e do sattani dum fana yidi walliti har fila po fali mudun en ben do fu wittinte non yaare hôpital mo référence nyawbe la tibbe den satta e mu en sanne be du kanyen kay min jogoto do endam min balla dum min chawra dum
modéré peut-être suivi au niveau de ces centres
to jondo noy woni non nokure den wantiri sabu handen den nyoko wona virus go yari gada sanni
exactement
non non leydi Niger sa amudun danoni handen den ko dum watni min kaldi le ministere hawjinde cellal gam min buita gollobe amin min buita ko nan gollal amin sabu nyawbe hebe gala no gara jonno alle mabbitol ker leydi Niger yanan go lewru uttu min bi to jokka min mabbata nokkunde lay min accan dum hinno no golla sabu no wayla ta tawe nyawbe hebe go endan hebo e wadde do
peut-être on pourrait enregistrer d'autres cas
dume woni dabageji di jogi don gam batte walli tiggo gomnati leydi Niger e himbe leydi Niger e do filla na walle ka der leydi din
on va renforcer
min beydani hokkude himbe tindi kanyo e pirtor ko e gam batte be pama filla nyangu e don be anda dum be jarro domu be jarro du konna ni dawtanaade laabi jojjinaade gam hisude nyangu endan der mun du konon tawa hono wattugol ciume den endan non du konna min beydi tani hono wadde pirtor ko e himbe e no kujjo tawa fu
a base communautaire et de proximité
do min dernata habaruji me e fulfulde sayde lamdo hollimi jangu alkamisa min gaddan habaruji gom min jotnotamo saybi en kirtento jam hirti